waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Qayb yar oo ka mid ah dakhligaaga ayaa lagu biiriyaa suburka si aad ugu noolaato kadib marka aad hawl gabto. Laakiin ku xeel dheerayaasha ayaa ka digay inaanay qaar badan oo ka mid ah dadka soo galootida ahi u fiirsanin kaydka hawlgabka oo ay ku dhici karto inay khasaaraan. Superannuation-ka oo loo soo gaabiyo super oo macnaheedu yahay lacag qofka loo kaydiyo si uu ugu noolaado kadib marka uu hawlgabo, waa lacag si tartiib tartiib ah qofka dakhligiisa looga reebo oo meel loogu kaydiyo. Waxaa kaloo jira xaddi lacag ah oo ay cidda aad u shaqaysa kuugu daraan superkaaga, taasoo la yiraahdo superannuation guarantee. Sannadkan 2021, superannuation guarantee-ga waxaa laga dhigayaa 19% halkii uu markii hore ahaa 9.5%, oo macnaheedu yahay in cidda aad u shaqaysa 19% mushaharkaaga kuugu dari doonaan superkaaga. Super waxaynu ku macnayn karnaa dhigaalka hawlgabka. Qof kasta oo ay shaqada ka soo gasho in ka badan $450 bishiiba inta aan cashuurta laga jarin, wuxuu sharci u leeyahay in cidda uu u shaqeeya siiyaan superannuation guarantee. Ninkan la yiraahdo Rashish Bafzar, oo la taliya dhaqaale oo ah Fortune Wealth Creation Group, ayaa ka walaacsan in aanay soo galootida badankoodu fikirba ka haysanin sida superannuation koodu u shaqeeyo.
It's very complex here in Australia, so most migrants actually don't understand in fully. Basically,
superku waa mid aad u kakan halkan Australia. Dadka soo galootida ah badankoodu ma fahmaan. Haddii aad ka shaqeyso Australia, cidii aad u shaqeysa waxaa sharci ahaan waajib ku ah inay superkaaga kuugu daraan 9.5% oo mushaharkaaga, dabadeedna u kordhiyaan 19% kadibna 19% ilaa laga gaarayo sanad cashuureedka 2026. Mr. Bafzar ayaa sheegay in dad badan yeeshaan dhowr superfan oo kala duwan. Xafiiska cashuuraha ee Australia ayaa sheegay in dadka superkoodu meelo kala duwan yaala, wadartoodu gaarayso qiyaastii rubuc ahaan akoonnada superka ee Australia oo dhan.
For most migrants, they don't consider superannuation as an investment vehicle. Because of that, whenever they have
so galootida badankoodu superannuation ka uma yaqaanaan goob maalgashi. Sida awgeed, marka ay cid ay u shaqeeyaan ba superfan kale u soo jeediyaan, way iska qaataan, markaas ay hadana shaqadii beddelaan. Waxay sidaa ku yeeshaan superannuation fanno tira badan, waxayna sidaa ku kasbadaan in laga qaado cashuur aad u sarreysa. Haddii ay leeyihiin 4-5 account, dhammaantood cashuur bay ka qaadayaan. Sidaa awgeed, qaar badan oo ka mid ah lacagtooduba sidaasay ku dhammaataa. Markasta lahaw hal fund oo keliya markii aad shaqo cusub bilowdana u sheeg superkaaga magaciisa. Sida caadiga ah, qofku lama bixi karo lacagta superka ilaa uu shaqada ka hawlgabo ama da'diisu gaadho 65 sannadood. Waxaa kaloo suurtagal ah in qof loo ogolaado inuu lacagta u isticmaalo waxyaalo noloshiisu ka maarmi weyday, meel kalena aanu ka dabiri karin, sida daaweyn, naafo, il naxariiseed oo lagu eego deynta guriga oo iskaga bixiyo, iyo wixii la mida. Macluumaad laga helay Australian Prudential Regulation Authority oo loo soo gaabiyo APRA ayaa sheegay in 4.8 million oo qofi superkoodii horay wax ugala baxeen culayskii nolosha ee safmareenka coronavirus awgeed. Ninkan la yiraahdo Tony Neglan, oo u shaqeeya Chartered Accounts Australia and New Zealand, ayaa dadka superkoodii hore ula baxay kula talinaya inay sameeyaan wax la yiraahdo salary sacrifice si ay superkooda dib ugu soo dhisaan. Salary sacrifice waa marka qofku doorto in mushaharkiisa laga reebo qayb loogu biiriyo superkiisa.
Let's say I'm paid $40,000 a year. I can go to my employer and say you pay me $40,000.
Inaad qaadato $40,000 sanadkii cidda aad u shaqeyso. Cidda aan u shaqeeyo baan ku odhan lahaa mushaharkayga 40,000 ah iga siiya 7,300, 3,000 ee hadhayna iigu dara superkayga adiga oo kala mid dhigaya tan aad adigu iigu darto, ayuu yiri. Mr. Neglein wuxuu kaloo sheegay in haddii uu mushaharkaagu aad u yar yahay, dowladdu lacag kuugu ridi karto superkaaga hawlgabka.
This year, if you earn less than $41,000 a year, and you contribute
sanadka hadii ay kusoo gasho 14,000 dollar oo aad 1000 dollar ashuurta kadib ku darto superkaaga taas oo u dhiganta ilaa 20 dollar weekiiba oo aad xafiiska ashuuraha u sheegto iyaguna waxay superkaaga kuugu darayaan 500 dollar buu yiri Mr. Negline wuxuu leeyahay nasiib xumo xogsatada qaar ba dakhligooda cash ahaan u qaata wuxuuna ku boorinayaa inay isticmaalaan tax file numberkooda
You get a tax file number when you come into the country. That enables you to deal with the tax office. You link through the internet.
Waxaa lagu siiyaa tax file number markaad wadanka soo gasho, kaasoo kuu sahla inaad kula macaamisho xafiiska cashuuraha. Adigoo internetka isticmaalaya, account-kaaga cashuuraha ku xiriiri account-kaaga MyGov halkaas ayaad marka xafiiska cashuuraha uga sheegi kartaa hadii aanay cida aad u shaqeysa xaqaaga ku siinin xafiiska cashuuruhuna markaas ayuu iyaga si hoose u baara ururka la yiraahdo Association Superannuation Funds of Australia oo la soo gaabiyo ASFA ayaa sheegay in hadii qof 56 jir ah hawl gabadha maanta uu si caadi ah ugu noolaan lahaa 28,079 dollar halka lamaane sidoo kale 56 jir ah ku noolaan kari lahaayeen 4,739 inkastoo ay dawladda Australia siiso lacagta pensionka la yiraahdo dadka 66 sano jirka ah ama ka weyn oo wadanka ku noola in ka badan 10 sanadood Pafsar wuxuu leeyahay intaas kuma filna in hawlgabku ugu noolaado si wacan
you have to put your own money to boost it otherwise your income from super will not be enough to match your expenses
why not lacta da mel diga to si aad ugu badsato hadii kale waxaa kaasoo gelaya superkaaga oo kaliye kuma fila kharashkaaga ashuurtuna waa raqiis waayo waxaa laga ashuuraya oo kaliya 115 marka la barbar dhigo ashuuraha dadka dakhligoodu sareeyo oo ah 147 oo ay ku jirto medic levigu dadka badankiisu soo ma bixiyaan 430 ashuurta superku waa 415 inta ku soo hadha hal hawlgabkaaga si wacan u caawinaysa ayuu yiri Fatma Saud gabadhan la yiraahdaa waa maamulaha qaybta business operations ka ee super funka kaliya ee islaamik ah oo la yiraahdo Crescent Wealth waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid ah xogsatada soo galootida cusub aanay xiriir balla lahayn super funkooda taasina waxay si gaar ah ugu sii badan tahay bay tiri haweenka ku hawlan hawlgurigooda
Women do currently retire with about 47% less in their superannuation.
Xilligan haweenku waxay hawl gabaan iyagoo 174% ka superannuation yar raga. Taana waxaa sabab u noqon karta iyadoo ay haweenku waqti dheer ka maqnaadaan shaqada intay caruurta korinayaan. Sidoo kale 43% haweenka ahi waxay qabtaan shaqooyin yaryar oo superkooda wax yar ku dara. Masahlana in la helo ayaa la yiri superfan si wacan kuugu haboon dhinac kasta sida xaaladda dhaqaalahaaga Mr. Negline ayaa markala sheegay in aanu jirin website madax banaan oo isbarbar dhiga waxqabadka superfanyada waxaad markaa u baahan tahay in aad adigu raadsato mid kuugu haboon
I think it would be a good idea to sit down and jot down and say, okay, or what are some of the things that I
would
actually like to do?
Waxa fiican inaad fadhiisato oo qorqorto adigoole maxaa ka mid ah waxyaalaha iyo ujeedooyinka aan ka rabo superkayga oo aad markaa doonato superfan sameeya waxa aad rabto isla markaana faa'iido badan sameeya ayuu yiri Ms. Saud waxay leedahay markale dad badan oo aan muslim ahayn ayaa hadda isticmaala superfanka islaamiga iyagu oo ku doortay anshaxa wanaagsan
We're finding a lot of teachers from non-Muslim backgrounds join the fund because they do see the alcohol
waxa superfanka ku soo biiraya macallimiin badan oo aan qoys muslim ah ka soo jeedin waayo waxay xaaladaha khamriga iyo khamaarka ka dheehdaan caruurta ay wax baraan ayay tiri Mr. Negline ayaa sheegay inay muhiim tahay inaad wax u dhigato hawlgabkaaga waxa doontaba ka shaqeeyo hana yareysan buu yiri inaad lacag yar kolba maal gashato
my money will double every 10 years so my $1000 that I put in today
lacagtaydu way laban kii sanadba kunkii dollar ee aan maanta maal geliyo 10 sano wuxuu ku noqonayaa 2000 tobanka ka dambeeyana 2000 4000 bay noqonayaan tobanka ka sii dambeeyana 8000 Bafsar
wuxuu aad ugu boorinayaa dadka inay la tashadaan talabixiye dhaqaale ama akhristaan website-ka Money Smart si ay wax uga bartaan superannuation-ka.
Take super very seriously. It is a part of your income. And if you don't understand, talk to financial advisor.
Super ka ha hawl yaraysan waa qayb ka mid ah dakhligaaga. Hadii aadan fahminna la tasho talabixiye dhaqaale, ha dayicin, waayo hadii kale hadhow baad ka shalay, ayuu yiri. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaan website-ka Money Smart, moneysmart.gov.au ama WAC Service Australia oo telefoonkoodu yahay 1-3-2 si aad u hesho talo bilaash ah. Turjubaana waa lagu helayaa.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.